Hakomeje kumva radio Inyange News dot com na Igreti News dot com. Twongeye kubasuhuza kuri gicamunsi, bibaye saa kumi n'iminota makumyabiri n'umunani muri studio za radio Igreti News dot com na Inyange News dot com mu gihugu cy'u Burundi ku murwa mukuru w'Ushushani. Muri kumwe n'umuhanuzi Mugisha Leo Ainesha. Nyuma y'umunsi w'ejo kubagezaho amakuru y'urupfu rwa Colonel cyangwa Coronel Simon Ndamukunda uhitanywe n'ingoma ya Bega, bamuroze nyuma yo kuva mu mahugurwa ya gisirikare mu gihugu cya Tanzania. Nk'uko itangazamakuru bibivuga dukesha amakuru twabakoreye inkuru igaragaza yuko yishwe kuko mu makuru twatohoje ko yari inshuti y'intare Kayitare. Ni ukuvuga ngo yari inshuti y'intare Kayitare directly, yari n'inshuti ya Rwigema cyangwa yemeraga Rwigema. Hari agakundi kemeraga filozofi ya General Fred Rwigema, ariko turashaka kongera gusesengura aya makuru neza mu buryo bwiza kugira ngo abantu babashe kumenya imvo n'imvano y'ikibazo dufite kugeza magingo aya. Magingo y'umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe, bibiri na makumyabiri na rimwe, turi mu kwezi kwa mbere tariki ya makumyabiri na kane uyu munsi, nyuma yo kubagezaho amakuru ku munsi w'ejo, ubuhanuzi bwaje nijoro bwaje bugaragaza ko umwana w'umusita Yoweri Kaguta Museveni na Kayumba Nyamwasa bari against cyangwa bababajwe n'amakuru nashyize ahagaragara. Bakundwa, mudukurikira gatanu kuri gatanu, ikibazo cy'ubutegetsi bw'umwana w'umusita na gakondo y'abakiranutsi n'inzika y'inzigo irimo isa nk'aho yibagiranye itarigeze ivugwa ahantu aho ariho hose. Uyu munsi wa none amakuru dukesha ingoma ya Bega cyangwa Rushyashya batangaje umwaka ushize yagaragazaga yuko Kaguta Yoweri Museveni na murumuna we ukunze kwita Salim Saleh bavuye muri gakondo y'abakiranutsi na mama wabo ashobora kuba yaragiranye ibibazo n'ubwami bw'u Rwanda bwariho icyo gihe. Nibwira yuko bishobora kuba byari ku ngoma ya Musinga wa gatanu, Yuhi wa gatanu ku Murari. Ingoma ya Musinga Yuhi wa gatanu bishobora kuba byari mu gihumbi kimwe magana cyenda na za mirongo ine aho ngaho. Nibwo mama wabo yaje kujya muri Uganda. Amakuru ya Rushyashya ntitwayafataho nk'ihame cyangwa nk'ukuri, ariko harimo igice nibura cy'amateka dushobora kugenderaho, kuko nyina wa Museveni bakomoka i Butare, ari nayo mpamvu Museveni yafashe igihugu cya Uganda 1986. Akimara gufata igihugu cya Uganda mu gihumbi kimwe magana cyenda inani gatandatu, yahise yihutira kuza gusura Ikinani. Ikinani wamufashije, wamuhaye inzira, wagiye amuha ibiringiti abasirikare biyorosa, akamuha inzira acishamo ibyo kurya n'intwaro kugira ngo abashe gufata igihugu cya Uganda. Ariko mu by'ukuri ntabwo bari bazi, sinzi nimba bari bazi amateka. Bigaragara yuko Ikinani ataraza amateka ya Museveni cyane, gusa wenda bashobora kuba baravuga bati ni abantu bavuga ururimi rwacu bashobora kuba barakatiweho imipaka gutyo ibintu nk'ibyo, ariko ntabwo yari azi ko ari umunyabutare. So iyi nzika rero Museveni afitanye n'ubwami bw'u Rwanda nta muntu n'umwe wigeze ayimenya, na Gisa Rwigema ntabwo yigeze abimenya. Usibye kubona gusa wenda umugabo yarababangamiraga cyangwa arashaka kubakura mu gisirikare kugira ngo birangire gutyo, kuko yababonagamo nk'intwari zishobora kwambuka zikazafata igihugu kondo y'abakiranutsi. Noneho nyuma wenda guhera n'udukomfuri baba baragenda bagiranye bagirana, urabizi abatutsi n'abantu babika inzika, ukamuhemukira agaceceka karenzaho uruho, yazabona akanya akakwitura cyangwa akakwirenza. Ariko bisa nk'aho Gisa Fred Rwigema yabikenze, cyane ko wenda yari afitanye kontakti n'ubwami bw'u Rwanda. Umwami Hirwa wa gatanu Ndahindurwa watanze tariki ya cumi na gatandatu Ukwakira 2016. Ashobora kuba yaramubwiye ibanga riri hagati ya Museveni n'ubwami bw'u Rwanda, ari na mpamvu Museveni amaze gutangiza intambara hagati ye na Obote, umwami Hirwa gatanu Ndahindurwa yihutiye kuva muri Uganda yerekeza hano mu gihugu cya Kenya. Naha mu gihugu cya Kenya yahavuye ya twaravuganye yambwiye ko yari atuye ahitwa Ngongo mu ntara ya Kajiado, nanjye narahabaye narahabaye icyo gihe tuvugana, ari naho nari ntuye. Museveni yari akimara gufata ubutegetsi ntayo babusangiye. Icyo gihe umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yari hano muri Kenya, nawe yakoze ibishoboka byose arahava ajyanwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ni nayo mpamvu umwana w'umusita Kaguta Museveni yiyegereje Abega, kuko yari azi ko na Abega bafitanye amateka atari meza n'ubwami bw'u Rwanda. Ngira ngo mukurikire iki kiganiro musesengure murumva ibintu uko biteye. Niyo mpamvu bapangiye Gisa Fred Rwigema ndetse bakica n'intare Kayitare, bakica Bunyenyezi na Bayingana Peter Bayingana na Bunyenyezi Chris cyangwa Christophe bakabica. Abo bose bari bafite filozofi yo kongera kugaruraho ubwami bw'u Rwanda bugendera ku Itegeko Nshinga. Ariko nanone burya umuntu yakurusha imyaka 15 aba ari imyaka myinshi cyane. Museveni arusha umwaka gara imyaka 15 nimba atari 16. N'umwaka gara usibye amateka y'ingoma y'Abega n'ubwami bw'u Rwanda, ariko asa nk'aho atarazi amateka ya Museveni, kubera ko haje bamusanga ari umuntu mukuru, umuntu uyoboye ingabo, abashyira mu gisirikare ari abana, arabatreninga just like that, arabayobora. Ariko ubwo yamugize magigiri, undi nawe yihutiye kumenya shebuja ninde, akomoka mu Rwanda he, yaje kujya mu gihugu cya Uganda gute, yaje kuba umukuru w'igihugu gute. Aramugigira aramumenya. Ku munsi w'ejo twaberekaga ko abantu barimo bapfuye umunsi bemera filozofi ya Gisa Fred Rwigema, umwaka gara Museveni yabishe aciye mu mwaka gara. Uko umwaka gara yarashishije akoresha ba dodo Twahirwa Dodo na Happy Ruvusha bakarasa Gisa Fred Rwigema, uko niko yereka guta Museveni yishe Rwigema akoresheje umwakagara, umwakagara nawe akoresha abandi yari shende ndende. Ku makuru twabagejeho ku munsi w'ejo kuwa gatandatu hashize, twaberekaga yuko nta buryo abari inkoramutima za Rwigema na Intare Kayitare n'abandi nta buryo bafite bwo kuba bahunga basubira muri Uganda. Ni nayo mpamvu umwakagara yigeze avuga ijambo rikomeye cyane abantu bakaba bataramenye icyo avuze. Yaravuze ngo kunkuraho gusenya ubutegetsi bwanjye bizabagora kandi cyane ndetse bizabahenda. Yarashatse kuvuga iki? Yarashatse kwerekana ko Museveni naho yashaka kumukura ku butegetsi bizamuhenda bitewe n'iki? Bitewe n'uko FPR yagiye ihemukira abantu kugira ngo bayizinukwe muri filozofi yabo, kugira ngo bazinukwe n'undi uwo ari we wese ushobora kuzatangiza intambara, bakica abantu, bakabaroga, bakabahemukira, bakabanyaga, bakabambura, bakabicisha inzara, bakica umugabo, umugore agapfa, karayi, abana bakaba impfubyi, kandi ari abantu bitangiye FPR bagatanga utwabo n'ababo n'ibyabo. Byari mu filozofi yo kuvuga ngo dutobere n'undi uwo ari we wese ushobora kuzatangiza intambara ntibazamugirire icyizere, undi wese waturuka muri Uganda ntibazamugirira icyizere. Furthermore, ibyo amaze kubikora na n'ubu aracyabikora, noneho habaho guhangana na Museveni ushaka kumukura kuko n'igihugu ku kindi, kandi ashobora gukoresha ingabo n'impunzi ziri hariya bakaba bamukuraho. Ariko nabyo ntabwo bihagije, kubera ko ingabo impunzi ziri hariya abenshi nta bushobozi bafite, baba mu nkambi z'impunzi. Ababa mu mijyi ni reka tuvuge ko ari 10% cyangwa babaye n'abagande, kuko iyo umaze kumenya ikigande ushobora gukora ibishoboka byose n'igihugu kiri korapti ugashaka ibyangombwa. Byagora Museveni cyane ndetse na Kayumba Nyamwasa kuzafata kiriya gihugu badasenyeye ku mugozi umwe n'abandi banyarwanda bakomoka muri icyo gihugu bari imihanda yose y'isi. Byagora cyane. Urabona ko mbere FPR yafashijwe na Rujugiro, ayabatwa ifashwa na Kaje Guhakwa, ifashwa na nyakwigendera Rwigara Sinaporo n'abandi baherwe. Rwigara Sinaporo wari mu gihugu nk'uko umusaza Rujugira yabatwa bivuga, ari we wakoze umurimo ukomeye kugira ngo abahe uburyo bw'ukuntu bafata ubutegetsi. Abo bose FPR yarabahemukiye. Ni naryo jambo Rujugira yabatwa yavugiye kuri BBC ku Ijwi ry'Amerika, aravuga ngo nashyigikira gute Kayumba Nyamwasa, nabwirwa n'iki ko n'ubundi nitumara gufata ubutegetsi atazampinduka nk'uko FPR yampindutse. Urabona yuko mu buhemu umwakagara akorera abantu harimo alternative ebyiri. Alternative ya mbere negative, ubundi alternative tuba tuvuga ibintu biri positive, ariko reka turikoreshe ino jambo muri negative. Negative ya mbere irimo ni ukugira ngo abantu bazinukwe n'irindi shyaka ryashobora gutangira cyangwa umuryango ushobora gutangira utangiza gukuraho umwakagara. That's it. Number two, abacuruzi bagombye gushyigikira wazana impinduramatwara hafi ya bose yarabishe, yarabarangije. Abacitse ku icumu bari mu mahanga, yanke wenda bafite ubwo bushobozi bwo gukuraho umwakagara, ariko ntabwo babukoresha bashyigikira Museveni na Kayumba Nyamwasa. That is impossible, ever, never will be happen. Ibyo ntibizabaho. Tukuvuga ngo ikindi mwaka garagaragazaga yuko bizahenda nuko igihe cyabo bakora impinduramatwara gukora ubutegetsi bw'ikinani bitwaje impunzi barazibeshya bazumvisha ko ari ubwami bw'u Rwanda kuko icyo gihe nta binyamakuru byari bihari nta tangazamakuru ryari rihari impunzi zabonaga amakuru zigenewe na FPR mu kanyamakuru bita Kanguka Kanguka cyangwa Kangura sinibuka ibintu nk'ibyo ni ukuvuga ngo bandikaga ibyo bashaka ko impunzi zisoma impunzi akaba ari byo zimenya cyangwa tumenya naho ubu ngubu hariho ikoranabuhanga umuntu wese uzi amateka ashaka kuyacurika ashaka kuyavuga neza cyangwa nabi ashobora kubyuka mu gitondo akayashyira kuri Facebook FB cyangwa akayashyira kuri Twitter cyangwa akarekodinga akabishyira kuri YouTube kuri za nkoranyambaga abantu bakamenya akari murore ni ukuvuga ngo kaga avuga yuko bizahenda kumukuraho nuko azi neza ko yamaze gukora divide and rule abavuye Uganda abavuye Burundi abavuye Uganda baraza barategeka 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 agenda bica agenda bica agenda bakuramo ubu yabamazemo abarundi ubu abatutsi Burundi nta kibazo bafite kuko nibo bari kwibere ntabwo bakiba mu Burundi baratashye bari mu gihugu abasopeke barishwe bakavukire ubu ntibavuga rumwe n'abarundi ntibavuga rumwe n'abagande kuko kaga yakoresheje abagande kwica abacikacumu so ni ukuvuga ngo yamaze kudividinga yakoze division abacikacumu bari ukwabo abarundi bari ukwabo abaturutse Uganda bari ukwabo n'abandi n'abandi kuzahuza bano bantu babe umwe bakorere hamwe basenyere ku mugozi umwe nuko abantu bemera bagakora round table cyangwa table ronde bagasasa inzobe bakavuga ibintu uko bimeze bakabishyira ahagaragara aya mateka rero ngenda mvuga nsubiramo abangamira Museveni cyane na Kayumba Nyamwasa ku buryo inama bakoze uyu munsi ayo makuru ndayavuga nyuma yo kunyababwiye nyuma yo kugenzura ubuhanuzi twanditse uyu munsi abantu ubuhanuzi bwavuze ko batanga uburenganzira bwo gukora politike ubwo urumva ni politike bitwerekeyeho bijyanye na n'amakuru y'ubuhanuzi twanditse nta wundi ni Museveni Museveni niwe aguha uburenganzira bwo gukora politiki mu karere k'ibiyaga bigari urayikora adashatse kuyikora arakubangamira kuko ni inyeshyamba kandi azi neza ko bamutinya Kongo baramutinya umwaka gara niwe utamutinya bashobora guhangana Tanzania iramutinya na hano Kenya baramutinya bazi ko ari umunyentambara so bakoze inama rero yo kureba no gushaka uburyo bakwica umwami Kigeli Ndori ukomeje gushyira amabanga ahagaragara yego namara ngiye mu ishuri ariko ngiye mu ishuri nta byangombwa mfite ishuri rero ni ibibazo by'igihe kirekire ubwo abarimo gushimutwa abarimo gufungwa ni nka biriya byabaye kuri ku muvandimwe Bene Rutabana ngeze mu ishuri ndabaza ese mwatangiye kwiga ryari nirihe somo se murimo mwiga barambwira ndangije ndasohoka bivuga ngo ubwo bugambanyi nk'uko twabivuze mbere mu makuru ya mbere bugaragaza ingurube bugaragaza inkoko bugaragaza n'inka nizamandwa z'abacwezi n'abarangiza mu Museveni ariko zamaze gucirwa witeka of which they will not succeed ntabwo bizabatunganira ndagira ngo mbamenyeshe ko Museveni ibyo agambira byose kuri njye ntabwo bishobora gukunda, kuko yananiwe kunyica mfite mu biganza bye. Ntabwo i Babuloni azahasanga ngo azanyice. Ni ukuri nabigeraho azabikora, ntabwo nzamusaba imbabazi. Mba njyenyine, nta telefone nkoresha, simba mu banyakadomo, ndi umunyakenya, mba mu banyakenya, mbaho njyenyine. Nta mukobwa w'inshuti ngira, nta mugore w'inshuti ngira, ntawe. I stay alone, uko navutse jyenyine mbaho jyenyine. Umuntu tuvugana ni computer, reka abe ari we nita umuntu, abe ari we nita friend of mine, ni computer gusa. Kuvuga rero ngo wangingira, wangingira se ushingiye uherehe? Uzangingira ubuhanuzi bubivuge. Dore amanama bakoze nayabonye, niyo makuru ndimo mbabwira. So to get me my dear, it is not, ntabwo ari bya none, ntabwo ari bya hafi aha. Cira birarura, va ku giti dore umuntu, ibyo ntimuzabishobora. So urubyiruko rero nirwo mbabwira rutazi amateka, ngizo nzika z'abatutsi ziri hagati y'ubwami bw'u Rwanda na Museveni yoreka guta n'umwakagara. Umwakagara ndahamya ko nawe bamukoresheje atazi gahunda uko ziteye. Buriya amateka yaje kuyabwirwa na Batito Rutaremara bamuruta. Umwakagara yaje kubwirwa amateka na bariya basaza bamuruta, barambwira ati byagenze uku n'uku n'uku, buriya mugabo akomoka naha. Ni ikibazo rero kugeza uyu munsi wa none. Ntabwo yuko iyi ari gahunda y'Uwiteka Imana Nyiringabo. Uko Imana yagiriye neza Museveni ikamuha kiriya gihugu kandi atagikomokamo, atari igihugu cye, iyo Mana iyo ngiyo ni nayo izampa gakondo y'abakiranutsi. Ni igihugu cyanjye nkomokamo, iyamugiriye neza nizangirira neza. Kandi imigambi ye yose ahora agambirira kuri twe ntabwo azigera ayigeraho. Hari indi nkuru rushyashya banditse mu by'ukuri y'ingenzi usanga ari ukuri. Museveni ni umunyeshyari, ntabwo yashimishwa n'uko umwakagara atera imbere, igihugu cye kijya imbere kirute icya Uganda, kandi barashyizeho ubutegetsi nyuma y'imyaka umunani. Museveni afashe ubutegetsi imyaka umunani, ya nyuma y'imyaka umunani. Kurumva rero yuko ni umunyeshyari, nta cyiza yifuriza gakondo y'abakiranutsi, ndetse nta n'umuntu ukomoka muri kiriya gihugu yifuriza ibyiza. Ahora yifuza ko tuba impunzi duhora mu ntambara, akatujujubya. Mbese yumva ko ari ugomba gushyiraho ubutegetsi. Nibyo ubuhanuzi bwavuze ko ari ugomba gutanga uburenganzira bwo gukora politiki. Ariko ndashima uhora w'Iteka Imana Nyiringabo ko amukurikirana hafi cyane, ku buryo imigambi yose ntabwo izatungana. Bene wacu rero muri Uganda mararye muri menge. Ndababwiza ukuri, umuntu wese witwa ko ashaka gukora igisirikare ushobora kwinjira mu mikorere ya RNC, yakinjira mu mikorere yo kwifatikanya nabo, nta kintu azageraho, ni ku buhanuzi bwavuze. Fadhamo bwaciye iteka buvuga ko RNC izasenyerwa muri RAC. Urumva rero nyuma yo kubagezaho amakuru no kuvuga yuko Bene Rutabana baramufunze kandi ntabwo ari gutanga ubutegetsi, ngira ngo bashaka ko abandi yo bwana akabimuga yabo nabo bashingana ijosi arabananira, birabababaza kubera ko bakurikira inyangenews.com ariko cyane cyane egretnews.com, kuko badakunda radiyo. Urumva radiyo yorohera umuturage uwo ari we wese gutega amatwi akumva. Ntabwo ari abantu benshi bakunda gusoma, kimwe n'uko wenda bamwe batabona n'umwanya. Dufate nk'abasore, ashobora gushyiramo za earphone mu matwi, yifitiye za bandozi, agakanda akagenda yumva ari muri taxi, agenda yumva amakuru. Ibyo bitandukanye no guhaguruka ukagenda, no kuba ufite telefone harimo za bundles ukagenda usoma, bisaba yuko uba wicaye ahantu utuje kugira ngo ibyo usoma ubashe kubyumva neza no kubisobanukirwa no gukora analyse. Nayo tuhakoreye analyse nk'iyi mu buryo bw'amajwi bwa radio, birafasha abantu bahita bumva, abantu bagenda bapfundikanye bakahuza n'andi makuru baba bafite n'ibyo bumvise, noneho bakagerageza kugira ikintu kizima bakuramo. Urubyiruko rero murabe muri murarye muri menge, murabe maso. I Bugande si ahantu ho kwirukira, ariko aho kugira ngo upfe ubonye uko uhagera wahagera. Ariko muri iki gihe utaravukiye Uganda, byagorana cyane kugira ngo uzahagirire umugisha. Ubu wenda bagezweho muri Uganda no kuri Museveni na Kamenya Mwasa ni Abahutu, nibo bashaka gukoresha kuko bazi ko baheze mu kera gati, ntibafite epfo na ruguru. Ariko nabo amakuru barayakurikira kandi ibintu barabyumva, kandi kongera kugira ngo bazafate ubutegetsi nabo bizabagora. Bidaturutse i Bugande ntibashobora, kandi ubu naho baturuka i Bugande bakemera bagaca bagacinya inkoro, mu by'ukuri ntabwo badufatana ubutegetsi. Ibi byo ni impossible, that is impossible. Ngayo nguko rero ibyo wacu, ngayo nguko nuko nguko ibintu bimeze, ayo niyo mateka. Museveni rero yumva ko kuba afite Uganda bimuha amahirwe n'ubushobozi byo kugena ugomba gutegeka igihugu cyacu. Niyo mpamvu ubuhanuzi bwavuze ngo abatanga uburenganzira bwo gukora politiki mu isi y'abazima. Umva ko ubuhanuzi buba bugoye, ni ukuvuga ngo uba ugomba gusubira mu buhanuzi ukareba uko ubuhanuzi bwatangiye, ubwa mbere wanditse, ubwa kabiri, ubwa gatatu, uko byagiye bikurikirana kuza ukagera ku muhero aho warangirije. Barimo barisuganya, nabonye bagura ibishyimbo ibiro ijana ijana, barimo baragura ifu, barimo baragura ibigori, barimo barategura intambara yo kurasa umwaka gara. Ariko mu by'ukuri nabonye Kayumba Nyamwasa ingabo zimushiraho zikurikira umwami Kigeli Ndoli. Kayumba arangije aravuga ngo ngibyo bantegetse gukora ngo yewe nibyo nakoze, ngo ubwo noneho ikibazo mfite ni ikihe? Kandi yari yicaye ku modoka z'abayisikoti hamwe n'andi mayisikoti besikoti inzu undi muntu, aho kugira ngo babe ari we besikoti, ahubwo we nawe yari umwe mu bicaye muri za esikoti, kandi nta lanksi yari afite, nta mapeti yari afite. Urumva rero yuko ibyo kaguta arimo ategura byose byo kutugirira nabi no kumva ko ari we ufite moral authority yo gushyiraho ubutegetsi, Uwiteka Imana Nyiringabo yabiciye amazi kandi azakomeza kubica amazi. Uko niko ubuhanuzi bwabivuze, kandi niko bwabitegetse, kuko bahise bacirwaho iteka. Iyo ni inama bakoze uyu munsi tariki 24 January 2021. Kuba rero bakoze inama yo kugambanira umwami Kigeli Ndoli bashaka uburyo bamuhitana, hashize imyaka bagambirira ibyo bintu byarabananiye. Babinaniwe nkifite telefone, nkoresha telefone nkaswa ubu ngubu ntagira telefone, ntabwo bikunda. Kandi baraza bakica abantu barangiza bakabishyira ku mwakagara, mwahagara akica abantu barangiza akabishyira kuri RNC. Ngayo nguko ni ukuvuga ngo mukwiye kuba menge, ushobora kugwa mu ruzu rw'ita ikiziba, abatutsi bafitanye inzika, mu gihe tutari twababwira ngo nibigenda uku n'uku mukwiye kwirinda. Icyonzi cyo ni uko RNC irimo irategura umutwe w'ingabo, byanze bikunze urugaga rwa RNC narwo rugomba gutegura umutwe w'ingabo. Noneho tukarasa umwaka gara, abatanze abandi bakaba ari bafata ubutegetsi, kandi ubuhanuzi bwaciye iteka
ko batazigera bafata ubutegetsi. Umuhanuzi haba harimo utuntu n'utundi technically technico spiritualism, kugira ngo mubyumve. Hari igihe ubuhanuzi buza buyobya buyobya uburari budashaka kugaragaza exactly uko ibintu bimeze, ariko uburyo uko buba bwaratangiye bukurikiranye burongera bukarutete ngaha handi ya. Kandi urumva nimba hazabaho intamaregi ya aresi na arenisi, urumva nyine ntabwo arenisi izaba ikiriho yo yonyine, ahubwo izafata ubutegetsi binyuze muri aresi, byitwe ko nayo yari iri mu rugaga, iri mu rugaga rwafashe ubutegetsi nk'uko ubuhanuzi bwagiye bubyerekana. Reka rero tubashimire kandi tukomeze kubararikira gukurikira aya masesengura tubakorera. Jye numva mfite umuhate wo gusobanura amateka kugira ngo urubyiruko rumenye amateka, kuko umwaka gara kuva yagera ku ngoma amateka barayahinduye, ibyo bakoze ku rucushu barabihindura, bagenda bahindura ibitabo by'amateka kugira ngo bigishe amateka acuramye atariyo urubyiruko ruri mu mashuri. Ibyo byo ariko nta kibazo gihari, tuzabivugurura. Uwiteka Imana Nyiringabo nahatugirira neza akadusubiza muri gakondo y'abakiranutsi. Ariko mu by'ukuri ni uko nyine umwaka gara nyine nawe ari inzigo, hari nayo mpamvu Museveni yamushyigikiye, naho ubundi yataza kuba inzigo, ubundi twagashyigikiye twese icyarimwe umwaka gara, tukarwanya Museveni tukamukura ku butegetsi, kuko ni umuntu mubi, kiriya gihugu ntikizigera gitera imbere akiriho ku butegetsi. Reka tubashimire kandi tubasezera mwe mwese mudukurikira gatanu kuri gatanu bibaye saa kumi n'imwe zuzuye muri studio za radio egratnews.com mu gihugu kiba Burundi ku murwa mukuru ushushane. Mugire ibihe byiza, icyumweru kirarangiye, mugire ikindi cyumweru dutangiye kizabahire, kandi mugubwe neza, bye.